waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
aftida codka la siinayo dadka indigeneska ee waddanka Australia ayaa maalinka loo ballansan yahay waxa ay tahay sabtida 14 bisha Oktoobar. maalinta aftida codbixiyaasha waxaa la weydiin doonaa in ay u codeeyaan ha ama maya hal su'aal. su'aasha ku qoran warqadda codbixinta waxay noqon doontaa sharciga la soo jeediyey ahna in la beddelo dastuurka si loo aqoonsado dadka indigeneska ah iyadoo cod loo samaynayo dadka indigeneska ah. su'aasha horiskeeduna waa sidan: ma ogolaatay wax ka beddelka la soo jeediyey? waxaa lagaaga baahan yahay inaad ku buuxiso warqadda codbixinta oraahda haa ama maya, si buuxdana aad xarfa ugu qorayso, Ingiriisna ku qorayso. codayntu muwaadin kasta oo Australian ah oo jira 18 sano iyo wixii ka weyn waa qasab, waxaadna la kulmi kartaa ganaax haddii aadan codayn. hal mar oo keliya ayaadna codayn kartaa. Australia waxay leedahay 6 gobol. si su'aasha haddaba aftida loo meelmariyo, waa in ay ogolaadaan aqlabiyadda codbixiyaasha inta badan gobollada, taasoo macnaheedu ay tahay ugu yaraan 4 gobol in si aqlabiyada ay ku ogolaadaan. ballanqaadka aqoonsiga dastuurku waa qayb ka mid ah geeddi-socod 3 tallaabo ah oo ka bilaabanaya aftida oo lagu daray runsheeg iyo heshiis. haddaba dhegaystahayagow, barnaamijkan waxaan kugu soo gudbinaynaa qaar ka mid ah bulshada Australia oo aragtidooda cabiraya ku aadan aftida loo maldan yahay, iyagoo sheegaya ha iyo maya kii ay ku codayn lahaayeen. dhegaysi wacan.
ahaa, waa ka warqabaa inaa loo balansan yahay. waan arkaa meelo badan baan xataa ka arkay inay maaragtaa la rabo in loo foodgareeyo. runtii anigu waxaan dhihi lahaa, hala siiyaan dhihi lahaa, taasaan aaminsanahay anigu, dadka codka in la siiyo aaminsan oo waddankeena wax ku yeeshaan oo maaragtaa ay loo ogolaado xaqooda, baan kolla anigu baan aaminsanahay in ay sax tahay. runtii waxaan isleeyahay in loo codeeyaa way haboon tahay, sababta waxaan isleeyahay wax badan baa laga faa'iidi lahaaba. oo hadda anigu waxaan ahay wiifer, baan ahay wax baan wiifin waxa dhahaan farsamada gacanta oo kararadeenii iyo cawska iyo waxa la falkiyo. marka runtii geedaha iyo falkinta iyo artiska iyo waxoo dhanba ayagaa loo raadsadaa oo ayagaa looga dambeeyaa. marka haddii cod loo sii ogolaan lahaana, waxaan isleeyahay fursad ka sii weyn ayay noqon lahayd oo ayagana heli lahaayeen dadka kaloo Australianka ana ay heli lahaayeen. oo anigu kale waxaan u arkaa inaan la isu baahan yahay baan aniga aaminsanahayba.
My view regarding the yes no vice referendum is the voice to parliament is one of the biggest issues in Australia. I respect that good people with good intention can reach different conclusions. All of us only want the best for our fellow Australians, to create a more perfect nation for everyone regardless of their background or circumstances, and with access to the same opportunities. The only question at hand is the best way to achieve that. This referendum is also our chance to have a say on what our future look like. From my view, it won't deliver better outcomes for Indigenous Australians. However, it will have negative outcomes for all Australians. The Labor Party is using this referendum as a way to gather information on their fellow Australians to build the infrastructure for their next campaign. This voice is legally risky, with unknown details, and would be permanent. Therefore, I support to know.
Ha walaalkay, waan maqlay, waana la socdaa aftidaas in dadka aboriginalka ah mise indigenouska waddanka looga yimid oo la siiyo cod, maxaa la dhihi jiray, voice in the constitutionka looga ogolaado laga bedelo miday hadda ay tahay. marka ha waan la socdaa in cod la siiyo in oo maxaa la dhihi jiray afti loo sameynayo. aniga ruqya ahaan waxaan go'aansaday, maadaama ay tahay compulsory oo dadka muwaadiniinta dhan inay vote gareeyaan ay tahay, aniga waxaan go'aansaday kolleybay in aan maxaa la dhihi jiray haa aan u codeeyo aan maxaa la dhihi jiray u codeeyo aboriginalska in la siiyo recognition iyo cod ay u helaan. Marka jawaabteyda aniga haa yes waay, insha allah sabtiga 14th October bishan ugu soo aadan waaye maalinta la codeynayana.
My position on the referendum is very clear. I will be voting no, and I'll be encouraging all Australians to vote no. And there's a number of reasons for it. I come from an ethnic background. Doesn't matter how long your family's been here. Once you become a citizen, we're not separated based on race. We're not separated based on ethnicity. And my big concern with respect to the voice being proposed by the Labor government is for the first time they will be seeking to separate Australians based on your ethnicity, something you can't control. The second thing I'd say, Vrishali, is a proposal in front of us now where really the Prime Minister and the government is saying, we want you to vote for the voice referendum. We want you to vote yes. And then once you've voted yes, we'll give you some detail later on.
En haa waan ka warqabaa aftidaas en 14ka bisha October dhacaysa haa en waxaan ku codeynayaa haa dadkaasi way u baahan yihiin in ay xuquuqdoodii ay helaan in ay cod helaan ay maaratay danahooda ku gaaraan.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhageyso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.